Yeah. Whoa. Hey, shit, watch out some up tomorrow, and then I'm too late. Yeah.
CJ taka kuunga jumboro nisike ina kuaga fupi Nilikuwa lit siku moja nchipata nkidinye ude mara kumi Hey, wows, hoodies, shorio kitu ni wobbly She told me the thing is tight, vile ningeli kuaga chobli hey, High on a half, I mean, kincheki ngi macho na cheki mating hey, Zangu ni brown na jean, uwezi nipata na piga kodin Hey, wow Hoodies. Boy na kwaga mzing Watch out yelele nipigio reason Ndo buti ni roll kawiju
Tulit.
Ushai kunyoga rent, saving, pese arambe di school fees. Ukarudi gimta, kuchapia mokoro maybe wanga juice. Wows, hoodies, anameza makali vi abnormally. Anajifanya TS getangi lakana nakata vishubili hey, Vile success inakuji na mbamba vibaya na ikunyoka daso hey, Wananuliza na jumengar pese na nosha kabaso hey, Wows, hoodies, buta melewa vishubili hey, Wacha kupigia kelele chuko yo makali ndo patio steam kuzama
Tulit.